matala ani ende kono mwana dala ani amazima arifa wa ende zono wange arifa wa utenya mwekana ono wangi kweni na denya mwekana
Wake up.